Jeremiah 31 verse 1. Ngaleso sikhathi usho Jehova, ngiyakuba uNkulunkulu wemndeni, yonke awayizali yona ibe ngabantu bami. Verse 2. Usho kanje uJehova uthi abantu abasele enkembeni bafumana umusa ehlane, lapho Israyeli eyakhona ukuthola ukuphumula kwakhe. Verse 3. UJehova wabonakala kimi ekude wathi, ngikuthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile ngomusa. Verse 4. Ngiyakubuya ngikwakhe wakheke wena ntombi ka-Israyeli. Uyakubuya uvunuliswe ngezigubhu zakho, uphumele ekusineni kwabathokozayo. Verse 5. Uyakubuya utshale izivini ezintabeni zaseSamariya, abatshali bayakuzitshala badle izithelo zazo. Verse 6. Ngoba kuyakuba khona usuku abayakumemeza ngalo abalindi entabeni ka-Efrayimu ukuthi, sukani sikhuphukele eSiyoni kuJehova uNkulunkulu wethu. Verse 7. Ngoba usho kanje uJehova uthi, hlabelelani kuJakobe ngokujabula, limemezele enhloko yezizwe, nizakalise nidumise nithi, Jehova sindisa abantu bakho, insali yakwa-Israyeli. Verse 8. Bheka ngiyakubayisa ezweni lasenyakatho, ngibabuthe emkhawuleni yomhlaba, ophakathi kwabo kuyizimpumputha nezinyonga, abakhuleleyo nababelethayo kanye kanye babuyele lapha beyibandla elikhulu. Verse 9. Bayakufika bekhala, ngibahambise bekhuleka, ngibayise emfuleni yamanzi ngendlela eqondileyo abangayukukhubeka kuyo, ngokuba nginguyise ka-Israyeli no-Efrayimi uyizibulo lami. Verse 10. Zwanini izwi likaJehova ninazizwe, nilimemezele eziqhingini ezikude nithi, owamhlakaza u-Israyeli uyakumbutha amlondoloze njengomalusi umhlambi wakhe. Verse 11. Ngoba uJehova wamhlawulela uJakobe wamhlenga esandleni sonamandla kunaye. Verse 12. Bakufika bahlabelele ngokujabula ekuphakameni kwaseSiyoni, bagobhozele kukho okuhle kukaJehova, yebo emabeleni nasewayinini nasemafutheni, nakuwo amazinyane ezimvu nawezinkomo, umphefumulo wabo ube njengensimu eniselwayo, bangabesaba nosizi futhi. Verse 13. Khona intombi yakuthokoza ekusineni nezinsizi nabadala kanye kanye, ngiyakuphendula ukukhala kwabo kube ngokujabula, ngibaduduze, ngibathokozise, bangabe besaba nosizi. Verse 14. Ngiyakudelisa umphefumulo wabapristi ngamanoni, abantu bami basuthe ngokuhle kwami, usho uJehova. Verse 15. Usho kanje uJehova uthi, izwi lezwakala eRama, ukulila nokukhala okumunyu, uRaheli ekhalela abantwana bakhe, uyala ukududuzwa ngabantwana bakhe ngokuba abasekho. Verse 16. Usho kanje uJehova uthi, bamba izwi lakho ungakhali, amehlo akho angabi nazinyembezi, ngoba umsebenzi wakho uyakuba nomvuzo, usho uJehova, babuye ezweni lesitha. Verse 17. Kukhona ithemba lokugcina kwakho, usho Jehova, abantwana bayakubuyela emkhawulweni yabo. Verse 18. Ngimzule nokumuzwa u-Efrayimi ezidabukela ethi, ungishayile ngashaywa njengethole elingajwayele ijoka, ngibuyise ukuba ngibuye, ngoba wena unguJehova uNkulunkulu wami. Verse 19. Impela lapho sengibuyisile ngazisola, nalapho ngifundisiwe ngashaya ithanga lami ngaba namahloni, yebo ngajapha ngokuba ngathwala ihlazo lobusha bami. Verse 20. U-Efrayimu uyindodana yami yini eyigugu kimi, ungumntwana othandekayo na, ngokuba njalo lapho ngikhuluma okubi ngaye ngisamkhumbula nokumkhumbula, ngalokho izibilini zami ziyamhawukela, ngiyakuba nesihle impela kuye, usho uJehova. Verse 21. Zibekele amatshe, zimisele iziqondiso zendlela, yibeke inhliziyo yakho emendweni, indlela ohamba ngayo, buya ntombi yakwa-Israyeli, ubuyele kulemizi yakho. Verse 22. Koze kube nini uhamba hamba wena ndodakazi ehlubukayo na? Ngokuba uJehova udalile into entsha emhlabeni, owesifazane uyakuyihaqa indoda. Verse 23. Usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bakubuye basho lelizwi ezweni lakwaJuda nasemizini yalo, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabo lokuthi, uJehova makubuyise wena khaya lokulunga ntaba yobungcwele. Verse 24. UJuda nayo yonke imizi yakhe bakuhlala kulo ndawonye, abalimi nabahamba nemihlambi. Verse 25. Ngoba nganelisile imiphefumulo eyethileyo, ngigcwalisile yonke imiphefumulo enosizi. Verse 26. Kulokhu ngase ngivuka ngabheka ubuthongo bami babumnandi kimi. Verse 27. Bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakuhlwanyela indlu ka-Israyeli nendlu kaJuda ngembewu yabantu nangembewu yezinkomo. Verse 28. Kuyakuthi njengalokhu ngibalindile ukuba ngibasiphule, ngibadilize, ngibabhidlize, ngibachithe, ngibahluphe, kanjalo ngiyakubalinda ukuba ngibakhe, ngibatshale, usho uJehova. Verse 29. Ngalezo zinsuku abasayikusho ukuthi oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana aba bushelelezi. Verse 30. Ngoba yilona lo uyakufa ngobubi bakhe, bonke abantu abazidla izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abo ayakuba buthuntu. Verse 31. Bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. Verse 32. Kungenjengesivumelwane engasenzayo nawoyise mhlangi babamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe, isivumelwane sami abasaphula noma ngangiyinkosi yabo, usho uJehova. Verse 33. Kepha yilesi esiyisivumelwano engiya kusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, usho uJehova, ngiyakufaka umthetho wami ezibilini zabo, ngiwulobe ezinhlizweni zabo, ngibe uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Verse 34. Abasakufundisana kube yilona lo umakhelwane wakhe, kube yilona lo umfowabo ngokuthi yazi uJehova, ngoba bonke bakungazi kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo, usho uJehova, ngoba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angisayikusikhumbula. Verse 35. Usho kanje uJehova obeka ilanga libe ngukukhanya emini, nezimiso zenyanga nezezinkanyezi zokuba zibe ngukukhanya ebusuku, ovusa ulwandle ukuba kuhlokome amaza alo, ogama lakhe lunguJehova Sebawothi uthi. Verse 36. Uma lezimiso zisuka ebusweni bami, usho uJehova, ilapho inzalo ka-Israyeli yakuphela ingabe isaba isizwe phambi kwami kuze kube nanini. Verse 37. Usho kanje uJehova uthi, uma izulu linganiswa phezulu neyiselo zomhlaba zivivinywa ngaphansi, khona mina ngiyakuyilahla yonke inzalo yakwa-Israyeli ngakho konke abakwenzileyo, usho uJehova. Verse 38. Bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho uJehova yakwakhela umuzi kusukela embhoshokungweni kaHananeli kuze kube sesangweni lasegumbini. Verse 39. Umucu wokulinganisa useza kuphuma ufinyeleliswe uzoqondane negquma laseGarebi, ujike uzofike eGowa. Verse 40. Sonke isigodi sezidumbu nesomlotha nawonke amasimu kuze kube semfudlaneni Kidroni kuze kufike egumbini lesango lehashi ngasempumalanga kuyakuba ngcwele kuJehova kungabe kusashulwa kubhidlizwe kuze kube phakade.